Marina Reshma. Apopo. All Stars Music Band, Mr. Ngoa, Tingika Music.
Umega ni utuzo.
Kisha wako.
Matatizo kama na ubaguzi
yamecheka wacheke, they are very friendly.
Twapendana, twasaidiana,
tunara kujuana,
kwa umoja wetu tunaufurahia sisi wawili.
Ewe Mola tujalie tuzidi kuimarika, nyota zetu zingarishe.
Maga hezo twapendana. Ni Sophie na Ereshma.
Ni Sophie na Reshma.
Ni Sophie na Ereshma.
Ni Sophie na Reshma.
Ni urembo wa sena, ni urembo.
Maga hezo tanahezana.
Ni Sophie na Ereshma.
Maga hezo tanahezana.
Maga bolirago anzi yao.
Ni Sophie na Reshma.
Ni Sophie na Reshma.
Ni Sophie na Reshma.
Wapi magoma? Magoma gahenzo. Sophie na Reshma.
Cheza, 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 cheza. Zigini, zigini, twende ah, 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 ah.
Producer Tiger, Mr. Ngoa, Tingika Music, Apopo.
Ni urembo wa sena, ni urembo.